Picha namba 19. Bang' dweche adek, Jo-Israel nobiro e got miluongo ni Sinai. Musa noidho godno wuon mondo odhi orom gi Nyasaye ewi got malo kuro. Bang' mano, nolor piny kendo biro nyiso joge gima Nyasaye owacho. Chieng' mar adek, ne nitie polo gi koth malich. Kendo lipolo marateng' nowuok e polo malo kogeng'o ler. Kendo ne nitie ywak mar oporo. Ji noluor ahinya nikech ne gikia gima timre. Bang'e Nyasaye nowacho niya, "An e Ruoth Nyasachu manogolou e piny Jo-Misri." Bang'e nomiyogi chike 10. Wabiro somo kowuok e kitap Muma Maler mar Wuok, madongo 20, matindo 3 nyaka 17. Asomo. Matindo 3. Kik ubed gi Nyasaye moro to mak mana an. Kik ulos kido moro mopa kata gima chalo gimoro manie polo malo, kata manie piny mwalo, kata mana manie pi ma e bwo piny. Kik ukulru nigi kata lamogi, kik ulamgi, nikech an Ruoth Nyasaye ma Nyasachu, an Nyasaye ma janyiego. Akumo nyithind joma ochaya nikech richo jonyuolgi nyaka tieng' mar adek gi mar ang'wen. To tienge gana gi gana mohera kendo momako chikna, to ahero gi hera musiko. Kik uluong nying Ruoth Nyasaye ma Nyasachu kayiem nono, nimar anakum ng'ato ka ng'ato mokonyore gi nyinga e yo ma ok nikare. Paruru chieng' Sabato kendo uwale ni Ruoth Nyasaye. Nyaka uti tijeu duto kuom ndalo 6. To chieng' mar 7 en chieng' yueyo mowal ni Ruoth Nyasaye ma Nyasachu. Chieng'no, un kaachiel gi yawuotu kod nyiu, kata wasumbu machuo gi mamon, kata jambu, kata mana jodak manie miechu, kik ti tich moro. Nimar Ruoth Nyasaye nochweyo polo gi piny kod nam, kaachiel gi gik moko duto manie igi kuom ndalo 6, to chieng' mar 7 noyueyo. Mano emomiyo Ruoth Nyasaye nogwedho chieng' Sabato kowale mondo obed maler. Luor wuoru gi meru eka mondo idag aming'a e piny ma Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro miyou. Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang ni ng'ato wach, kik igomb od ng'ato, kata chi ng'ato, kata misumba ng'ato, kata dher ng'ato, kata kanj ng'ato, kata gimoro amora ma ng'ato nigo.